Bunduki, DJ Bunduki.
Dati ni dati na kwa game mindyo don. My fans kibao ni mewashika kama ndom.
Tuko zile area nyimwe ziku kwa allowed.
From Mombasa
VIP zile area zinanga makrowd.
DJ Tez,
DJ Bunduki.
Lima na Bunduki, Lima na Bunduki.
King of genge, pia Johnny name. Nikispeed wana sing, kisha wananza kublem.
Kurugu shukara kasha kurugu kung kung kung.
Finya replay
Dunda
Uzi finya post finya play.
You know it's the project representing for DJ Bunduki.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu.
Ayoni man zele we. Right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez, DJ Tez, DJ Tez, DJ Tez.
Femi, dole major, dole major. Sulku na dek chapiana nae. Ishia, ishia, ishia.
Rico Beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vulo lituosha kuile vasi ya ligi so, eh.
Na kupenda manze woku wa mhambol.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Eh, okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi ulini?
From Mombasa, DJ Tez. DJ Bunduki.
Femi, dole meja, dole meja. Sulukuna dek chapiana nae. Ishia, ishia, ishia.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. From Mombasa, DJ Tez, the magic hands.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vulo lituosha kuile vasi ya ligi so, eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhambol.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Eh, okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi one,
eh.
We unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakubenda kabile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
DJ Bunduki.
Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata.
DJ Tez.
Una nikamali ya omare mare. Nikamali ya omare mare. Aka kanguna nikangale ya ushashamane. Nikangale ya ushashamane. Aka kanguna nikamali ya omare mare. Nikamali ya omare mare. Nikangale ya ushashamane. Nikangale ya ushashamane.
Mami weni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyege ma
shafashi na mbosho.
Nyege ma
Nyete kigosho.
Nyege man.
Karedio gashoro.
Nyege man. Nyege man.
Aka kanguna nikamali ya omare mare. Nikamali ya omare mare. Aka kanguna nikangale ya ushashamane. Nikangale ya ushashamane. Aka kanguna nikamali ya omare mare. Nikamali ya omare mare. Aka kanguna nikangale ya ushashamane. Nikangale ya ushashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako majani.
Satan madawa wanashashangale wameshikwa na njana shindo kule gani na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare staki noma hitakula ni ngori imebarikiwa sana lakini ina ngori ni akusare siku mare mboke seki munyoski nani bufsh ina vanshina ile ya mo
East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion. From Mombasa, DJ Tez, the magic hand.
Anapenda pum pum yeah. Chum 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 uh-huh. Chum 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 yeah. First date anataka kuni chum uh-huh. Anasema nanitaka so soon yeah. Ananipenda venye mtoi upenda cartoon uh-huh. Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon yeah. Alianza kula vitu uh-huh. Tangu akiwa class 2 yeah. Uh-huh. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon yeah. Yeah. Mpaka za babu uh-huh. Acha ni come through yeah. Acha ni kae juu ni kupe vitu uh-huh. Feel good uh-huh. Reshimo ina meza msumari uh-huh. So tulia urelax usijali yeah. Nachunga usimwage uhai Nataka ufeel nika unazirai Kabla ufike saka kangwai Ukisha rudi mtawe jidai Pongi na ngwai Taro hudai
Seti ride, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki Seti ride, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki Bagora bado ni magical Imenyonga ties, imeenda shule eh. Ka empress ina dizon Kafupike bamba no chuma ifike mwisho ai. Ni ile idha ya kuchotana Kunyonyana na kunyanduana Yo kiseki na kubafua Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua Yani kakana kene Denya kae kubindu kalange senje Kama njire paruti ya betalu chembe Denya kae kubindu shikongo shene Nanga so good punyeto ni taida Mastan baina wapeleka machoma Umwana nyambiranga pumzi mubaika Fu Seti ride, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki Seti ride, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki
Unasikia napenda kitu na napenda kujidai Anataka gabo dongo eneza gamu dishi faini Liguzaga kino kidogo abandi Unasikia nataka nini anataka mujudu bang Anataka pewe kitu sitofanya joa trend Anatakia banana na stingo mingi za band Chikinge usame kam anadai ni msuke Ni suke suke pungi pungi nieke matuta Tikwanza za mawax kwanza za mauta Saru ni medi nasikia jo ni medi Na fili ni kuambia manzo umebeba mati Ati ti ti sivako ya titi Napenda matiti
Siti rite, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki Siti rite, lipua duta Lima na bunduki, lima na
bunduki DJ Bunduki
Uba, chogi doga sheshi akiri Uba, chogi doga sheshi akiri Uba, chogi doga sheshi akiri Kiri, kiri Chogi doga sheshi akiri, kiba, chogi doga sheshi akiri, kiba, chogi
sheshe ya kiri, 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 kiri. Unapigwa blu, bulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Mazi ni mazi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the dawn. My fans keep on, ni mewashika kama dom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Niki speed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri.
Bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikaf si raisi. Mr. Undertaker dozo zombie kwa ring. Bazenga, dadini shaky set kwa taxi. Kori na ma brama. Pull up ndani ya datsa na fika niki drip nika singi michapa nisipoka funga na hizi ngoma za anasa neza anza chachendo muto hizo sadaka na chafua sina jitoa vroom vroom gafla binvu nisha chafua sintu vile mina za mahits na chomea pitu futa waya sim one tuma pesa sim two.
Tiba chogi doga sheshi ya kiri. Tiba chogi doga sheshi ya kiri. Tiba chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Tiba chogi doga sheshi ya kiri. Tiba chogi doga sheshi ya kiri.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Tiba sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama Doremi. Doremi, Doremi, Doremi. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Ah, eh, E-O-U. Breeder waga bad boy, tangu class, tangu class. Ah, eh, E-O-U.
DJ Bunduki, the champion. DJ Tez, the magic hands.
Wacha, niku lame, lame. Wacha, niku keme, keme.
Yo, chunga sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Ah, eh, E-O-U. Rida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa lupi. Nsi haka nipea panu ati niyoshe staff room. Jahidi vile utaeza boro usitoz mapema. Alafu after meet useke kitong kwa meza. Geta ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki. Vile ngome inachuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganji misi na sinta kuteka tuna luga. Kani sura we huna joe misi jali nita kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nda kuingiza tana diro. Breeder utero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big stingo. Chunga sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Easy kama Doremi, 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 Doremi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Gwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga lota mia Mandela. Alejandro, Zadi, Fadela.
Chunga sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Easy kama Doremi, 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 Doremi.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands. It's DJ Bunduki.
Only one Delo, only one Delo. Hello, V, 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 DJ Jones. Del, Del, Mbal,
Mbal, Mbal, Mbal,
Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mbal, Mb
wale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua duka barieri afunge kama soki na dupa mindo ule kijana zazo alikuambia epuka cheza na hizo pale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua duka barieri afunge kama soki na dupa
hini noma hini crazy hisi homa hisi ushenzi kazi kuroga sijai kuwa lazy we songa wacha mapenzi kila siku kana kumeza vitu heavy mini player kazi ni kugonga neti big deal jelo kwenye zenu nyeti namba 17 mgongoni cheki jezi ndani ya room biashara yani kazi amepiga magoti ana meza ndizi kikubwa kubila damaji alicheki ringa kalie ati maji kama uwezi rada basi joe ni pimbi kama uwezi fika bei tuliza vitimbi toto si toto jowaroro ndio wengi toto ni ndoto na wasoro si wapendi mindo le kijana zazo alikuambie puka cheza na hizo bale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua dupa badieri afunge kama soki na tupa
DJ Jones leo tuko draka 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 alo
mindo le kijana zazo alikuambie puka cheza na hizo bale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua dupa badieri afunge kama soki na tupa
Kwanzo siya isi ya sedema kiwa jia luta Niko mcheki na wig, kisho mpate na matuta Gari yezi songa bila kuseti mafuta Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho Napenda mukibonga munaibisha size ya kichwa Kili mejinyonga munakaribisha riso Sambili mukononi, doni cheze na wakati Jangili mukononi, zile ifiatu ya tire Na maisha inavutwa Na miupunda zile mbichwa Zile nikipiga nina skizi ya diko kichwa Zile zinafanya nina speed job ninja Cheza na yo beat Speed, big a picha Cheza na yo meet Niki shit na ribika Hello on the beat Sai na kila dakika
Mili kuwa jari na size ni maribika
Mili ule kujana zazo likuwa mbie puka Cheza na hizo pale unuwa tunda ni ya buka Cheka na umusupo pata lifungua tuka Madieri afunge kama soki na tuka Mili ule kujana zazo likuwa mbie puka Cheza na hizo pale unuwa tunda ni ya buka Cheka na umusupo pata lifungua tuka
It's DJ Bunduki
Inasuna Kwenye chuma inachuna hey, Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Kisike jua kariwe jua kuna chuno Kisike bitia mavo jua inachuna Bado meno iko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtu wangu emezesha Usiku itanga we serereka Shisha iko changanya kete Parondi ya pili na kuja wepewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituma ni ya power Na kono nasumbua kwa sana Lazima ujui kutu inachuna
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna Inagonga Na waroga ni kibonga Teng ting nakatia Teng ting napitia Zimeshika mina rek tumabia Zikishika chora saba na dandia
Kukitembela nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sida ingono Mbasu wa evi jundani walevi Mabedi mategi na badu mabedi Na medi na hedi na kandu makeki Na kata makeki nika nibash teila
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Inachuna Lipanda bebe shashindo nlivu Na street Na kakiwashwa na kiku Na nakako chonjo konjo konje si Na Yeah, no,
all the jobs are swigo soli when mi tindo Pisi kwa mi window, nyapi ya mi pindo Ila city na ikuna siyo kiza liendo Naka kuki, naka bless, ila siku tindo
Romance na kapigi ya nyambizi Apenzi juni metoke ya uswazizi Sitkama kame shiki ya gaizi Nakate Kenya kana cheka kwi Yeah,
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna 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 ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna
ukinipa ni raba na kukumanga. Daily manga tama fans venye na wamada, ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupa show sita bora we uchore saba, kwa kiti, kwa meza, adi kwa kitanda. Misi wakabati ntakulima kama shamba, kama pasa pasa yanu ncheze na yo diaba.
Mina chuna, ni vuva vuva, niko pampa ukikoma na sukuma. Mina kituma, hakuna dumba, chakula kubwa, mika ulunga. Mbogi mbaa tukipula mna te, stick wa chat sini 1, 2, 3. Tunawapiga piga buti kama bugati, sindo chafu wa vida, hadi mp3.
DJ Kez.
Ala, kwani weni ngeo soge domo. Ala, usha niletea tumu domo. Ala, nilikuteka kimangoto, nadhani ni vajo, kumbe niliokota poko. Akili liagwembe selipenda dudu, naka dry start siapatiwe mudu, naka nalia kutu siapatiwe munju. Sasa ex, chani uwa, akisa utia kubwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza, baridi ya freezer. Tuna majira, mapunye tu sasa akikara pingiza. Sigo flani, kwenye miujiza, sunapenda Tony, kani sina, Tony, kani sina.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu. Place imefika, basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu. Mina taka ni kukembe mama, kuna vile unanipa tama, wacha nishike jegi yako kuma, ntainyonya tukifika kuba.
Niko na mamili, itakina mili, wakampu touch mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geoka mikafiri, si siri no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji, achangu sengoda pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga roo safi, mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kwamba na umbanga kana B, lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa toto tunahesabu ABC, msupa takisonga amekuma tu kwa D.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu. Place imefika, basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Kufika mwisho nilipiga niko inangi, natakia pungi simetulia joi pangu. Imefugoda makina iko kidale joi daru, kachukoza bodongo itabakini wa ulambe. Lady kalimuchil na domani, na vakuza mitari muzi tuwa ndani ndani. Na doboda fugoda na karaims kimkali, ndomana nasikia nikani ko beach kwa bahari. Napenda keki za kijicho chana gasha, jukila siku nasikia galaz majomi ni party. Taka party ni party na party na party party, ndomano nasikia mitari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu. Place imefika, basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Kani big party basi booty call, masaya studio tanipata niko zone. Mina saka door, mina tie to go ball, liko drinks niko on, K14 tuna fall, Kani kubeba beba wate free for all, kani majaba na matul cinnamon, Mami rien, kani yen, kani peng, mina yen, jotu cheze mpaka che, kamu stay, get loose, no delay, we gon do it your way, Desi yan, chiki yen, sameweza, weta little drinks, leoni crate juu ya meza, leoni na kutu piga tot, supu ya poeza, niko bam, bam, digi dawe ni mtam, mtam basi kam tingika, Liku bam, bam digi dawe ni mtam, basi kam tingika.
Mami rien, unakutu webu gimme that thing, niko bang. Mami rien, unakutu webu gimme that thing, niko bang.
You know it's the project, representing for DJ Banduki.
Nikomika kutu Nimeishika nina sema tumasudu. Karibi ya chapter na nipigia mamuni. Zungushie wendon, zungushie we. Zungushie wendon, zungushie we. Zungushie wendon, zungushie we. Zungushie wendon, zungushie we. Ntakenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Nisei lesna
Nadia.
Kuruku shukara kasha kuruku kungu. Tendi lango lime niko mika kutu. Nime nishika nine sama tumasudu. Karibi ya chapter na nipigia mamu. Nizungu
Chibobo wangu, mhodari wangu, chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini, siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza, kukutext banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana, ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo, wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance, nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu, bendi lako limenika mikakudu. Nimenishika nina sema tumasudu, karibia chaptono nipige mamuji.
Zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we, zungushie wendo, zungushie we. Ntakenye na wendo, ntakenye reke, ntakenye na wendo, ntakenye reke, ntakenye na wendo, ntakenye reke, ntakenye na wendo, ntakenye reke.
I want your boy with the ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, si juwezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Can't deny, ni kupenda tukichizi. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet, baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye kwa, wa, wa.
Tukaisunda kwa muguka dunda. Tukateza tuna distance dunda. Tukateza tuna di ya utobwa. Kamefuta kuru ni umocho. Kametunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Takutunga jongo.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Baba koyo kutaka to sasa nko hapa naomba namba. Sina tabia kaza kamba za gwanda ulishani ganga. Tugeuzane baba na mama.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Kupitianga, fea na tumanga. Lafu magizani, juwa na kumanga. Mfupa wakiwanga, chiki ya mepepanga. Si kidimanga, wezi kipanganga. Baru ikiwaka, bandisedi gaga. Fom kujipanga, ntake kwa dimanga. Mapenzi ni laya, wa area ni malaya. Mapenzi ni laya, wa area ni malaya.
Bunduki, the street champion.
Kanibosho domodo, ai, nyonya.
banga ai nyonya jiki kissing jing big g ai nyonya 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 ai nyonya
napenda joma duya na maflavor nyongi mina thirsty ama kali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo rasde kitam kilolo weni pate makene na nikichomoa dikonya na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimbokta ningori na waroga nikidandia chopo manduka tutimba spoti na wapigia topa check it na ficha ngori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba alute
kani go show do modo ai nyonya
mana mama mana 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 ai mami mami nyonya 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 nyonya
kani go show do modo ai nyonya bianga kanga banga ai nyonya jiki kissing jing big g ai nyonya 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 ai nyonya
napenda joma duya na maflavor nyongi mina thirsty ama kali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo rasde kitam kilolo weni pate makene na nikichomoa dikonya na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandia chopo manduka tutimba spoti na wapigia topa check it na ficha ngori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba alute
kani go show do modo ai nyonya bianga kanga banga ai nyonya jiki kissing jing big g ai nyonya 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 ai nyonya
ting ting zamba beast missing jing jing cc what a scene horror big kings wanna be cc wanna dcc wanna jingora Fisi, siyezi miss feasting G-strings, clinkly, titi, nyonya Ring, ring, ana tease, tease, tease Ni wadina na takoka, boma Steam, steam, bombo kisi, steam Maturusu, kingusu, tunachoma Wasichumi, sibusu, mina nyonya Paka pongi kama, sikai na homa
Kani go show do modo Ai, nyonya Bianga, kanga, banga Ai, nyonya Jiki, kissing, jing, big G Ai nyonya 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 ai nyonya
namnyunyuzia maji namnyunyuzia maji kakunji kaminyunji nyonyo tiki stick iko steady miamo abuju buju nimsom nampea majuju alua tam nambeba juju mini don't ki rafael tuju
Nyonya kabla niteleze Stimulate kaende kaende Ucheze katambe, mizuka zipande Niko ready jo, lazima ilambwe Juni ilinyonya ya mami Na before ilinyonywa na daddy Nimso nitanyonya nani Vunulu, vunulu Ai!
Kanikoshoto moto Ai, nyonya Bianga, banga, banga
It's DJ Banduki.
Nasikipe inyama, nakikida inyama Waza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mteza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama mitu, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama mitu, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko madao
Nami nataka
Chodora sasa ha!
Nyoka ya shaba
Kadibe ni lazima na imada Marathon ni lazima atangada Seremala so na ipiga randa Zime ni kaza na ikula kwa veranda Nipe head ya nito me make mind Funga mlango sikamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na cha stripes tatu adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikili hapo vile mzee anataka Sauti na nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie, nyoka ni ya shaba, hebu inyambie.
Nasikipe inyama, nakikita inyama, kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama, leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma, kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya, kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, toma, kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya, kani kubwa na ikuliki.
Chungu,
niko madao.
Nami nataka
nyoka nyoka chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba.
Cheki mimi ni pedi wa mapedi, napenda minji mahaga bigi, kitu napiga kuni kuni hadi kutwa. Sema fuckboy kucheza chini, na huku chini nimebeba kitu piki. Wanaogopa mimi kafiri, nishaidombo za wangui akachizi.
You got, I was the first motherfucker.
Yeah, niko kwa sauna na nimewasha loud. Tuko zile area nyimwezi kukua allowed. Tuko tire na mangyoswa na marasa round. VIP zile area zinanga makrowd. CTID bado niko around. Niko kubwa sana utadhani ni madharau. Niko ukuru wakana na narua maraya. Chikado pita na fence ruka mawai. Niajika mene kamni cookies hisi kameme. Kamna tlakibe sina kirende.
Flete kirende.
Nasikipe inyama, nakikita inyama, kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Loka mari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu goma, kaina washa kibiriti chona. Kani fimbo ama miti wana ikuliki goma. Nakukembea kwa kitu goma, kaina washa kibiriti chona. Kani fimbo ama miti.
From Mombasa, DJ Tez.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Konga sana tia itakam. Na ataki puja busta. Kisabe gonga gonga. Gonga tuki gonga. Nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga gonga. Sabu jani piandom kambia fande. Mbele tuki songa.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuzi ivisha. Mebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo. Inajitoa choche. Inashuka inajipata kunyi. Zubadu kauke kwa fudhi. Nacha shimoneze kwa ngumi. Kuchitepa dia kilistumi. Inambao na miumba usa kumi. Kuntahu watuban maudi. Kuchitepa dia kilistumi.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu.
Hello Kenya, hello Mombasa. It's Queen Biba and you're listening to DJ Tez. Ah, uyo DJ ni mnoma.
Don't want to be.
tingatire na over. Akibonda takuva kana haga tingishe. Akitaka kwa lojo bana buda chunguza. Tende down, shika down, digo shake your maduda. Tone nani atazuba hapa chwani kidunda. Tone nani atakula pungita mumeiva. Ronga senga inonge ngango. Teki na kutambua msupa na kusubua. Hata ukiringa bado na kuchambua. Hata ukitimba msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango. Ronga senga inonge ngango.
Sisa, sisa, sisa.
Niite demo mpesa, unatoma unaweka. Kuidro mi upenda, kwa club mi uteka. Ngangona mavela, ukinicheza na sepa. Buda yako na mkemba, na mastingo tuna sisa.
Sisa, sisa, sisa.
Tumenyanya, tumenyanya, tunapiga toti ya mangango za moranga. Kuja na mzinga ya kwenye gini na jaba. Zangu zime na isteki haga kwa kibanda. Itisha eyes, mzinga ya guarana. Nika device, washa biti zipatane. Niko darona, cheki tumarasa. Mode wangu ona anachoma tumashada. Mange usote cheki wanachora saba. Zimeshika kwa kona cheki wanadarana. Na makombora wanadaini za Osama. Cheki vile wanawain kwa kitanda.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi doge ziweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku loku swagi kibao wow. Sio masone mangira madao dao. So bash make a wish blow hiyo kando. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dina. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia lia kuzaa tumesema sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kere tu gani keki kata. Akupata party umedunga bata. Unakata maji when you drunken master. Kiume supageti na mimi ni pasta. Gedeli ya meri wanyeri. Sherehe na njeri dumberi. Puliza candle wishy come true.
Kimangoto, sikishika na koma kiroboto. Na mzinga, misi bai, misi msoto. Kaningori, sija jaju ya toto. Wanapiga mboto, matata kwa mta. Na shinda loto, na bado nakata. Leta champagne na chupo za belea. Bufo mpaya roo, leo tunaogelea. Ni birthday, ni party, ni yako. Na maji, tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro, pitanga ukikata. Kata, kata, kata.
Mbili na majani. After this tupatane magizani. Kuchanki msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready ziyanze kujumping. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. nisha yo steki yo kota Gata nisha yo steki rombo saka Ka, kata,
gata nisha
Ka, kata,
gata nisha
Gata nisha yo steki yo kota Gata nisha yo steki rombo saka
Leni project ento wateka Pata mi base, pate na mapaka Ni mapanya tuko busy tukisaka Izo panya root leo tutafieka Nika sport kwenye club kakibanju Body fine nika wine kame kwatu Kumbe kukacheki nika bantu Haka pendi high heels, sake low shoes Kwa keni maripit, siyo one two Nika wacha kame pliki kwa ni I flew
Mwaki, kuna kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Kujanki, msonda zitolewe parking Mzeke ready ready siyanze kujamping Ka, kata,
kata nisha
Ka, kata,
kata nisha
Kata nisha yo steki yo kata Kata nisha yo steki rombo saka Ka, kata,
kata nisha
Ka, kata,
kata nisha
Kata nisha yo steki yo kata Kata nisha yo steki rombo saka
Buda ombulu ombululu Nikireta buru kanga kama kunguru Manyungu, manyungu, manyunguru Unatifanya kishas na ngeswe ni kinyaru Hona mna nigudora kwa ndoto Misha kido kijana wa majoto Sitambui mi utaka adipoko Wakiroria ni nambogi utaka potpo Chapanisha turi ushinda kama loto Manyoto, manyoto juu, mboko mboko Na moge die pewe ngafia pate joto Ajifanye wa mudheru ni mkule soko Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko
Harukido, waka Mwaki, kuna kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Kujanki, msonda zitolewe parking Mseke ready ready zianze kujamping Ka, kata,
kata nisha
Ka, kata,
kata nisha
Kata nisha yo steki yo kota Kata nisha yo steki rombo saka Ka, kata,
kata nisha
Ka, kata,
kata nisha
Kata nisha yo steki yo kota Kata nisha yo steki rombo saka
Nimetoka kwa wenyewe Nimetoka kunyando dima wenyewe Nyumba haulibicha pie busari Zikiriyeti makijani ni madhare Naka pin kana shiko na muhare Stingo mingi no kikora tu ni mabare
Ina di church leo ni nateka nan Apendi dhambi anajua ni kona nan Kunye paradiso lakini jotu na ban Fry liver leo tulikuja na pan Ambia Ezekiel ye ni fana ezi ban Hii tracky day one tunagonga lucky
Mwaki kuna kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Kujanki Sonda zitolewe paki Mseke ready ready zianze kujampi Ka, kata,
kata nisha
Ka, kata,
kata nisha
Kuna chocho na meiva Iza jumiri kisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kaniviva lipa Kuna chocho na meiva Iza jumiri kisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kaniviva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Kani Pablo na madawa Na kustoko na nguzu kikula Dako kitu bako Jilimpanda bako Kamua kamua mina pendo kianua Maduri mauta umesunda kake guta Panua kayana kadokonda kapanda Kitanda na wanda venye junda kakanda Hamdulillah zimeshika zimekwata
Kuna chocho na meiva Iza jumiri fisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kaniviva lipa Kuna chocho na meiva Iza jumiri fisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kaniviva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware Anipe vitu nizichape mbaka siandare Bile hip na madeba na mapongire Ndazi kiss ndazi chum ndazi pandire Pandire yani dandire Shika ganji bana msupa nipe lungula Ndani ya duka ndani ya gari tu ni lungula Kwa kanisa wako kiria sona chunguza
Kuna chocho na meiva Iza jumiri fisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kaniviva lipa Kuna chocho Jona meiva iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kani diva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kapatia kerumani meseti kukumanga bado mikunyamba sana bado mikunusa na mogi ya diva njoti anamea nanga nusa bado mikunyamba nunu yako tight kama kukachango juwe ninganya na kupanda kama kanga nikipanda madimanga na baguanga manyanda ufisi siyazi ficha na nyana kwa matango
unachocho na meiva iza jumini fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kani diva lipa unachocho na meiva iza jumini fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kani diva lipa diva lipa lima diva lima 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 lipa
Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
DJ Tez.
Yo. Nasikia kuku 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 kumanga nasikia kuku 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 kupanda kwanza kichuchuchu manga alafu kizungu kungu zungu kukanga dema na tingisha kizungu shamari ndarinda lafu anadondo sakirombo sana ringa ringa nebucheza weringa nebucheza weringa alafu anadondo sakirombo sana ringa ebucheza weringa Ebucheza weringa Alafu anadudu sakiro Sana ringa
Kim Swad ne mengia tuna flow ingine Ninataka ama demo 254 waringe Kwanza Biki na Amy Jenny Kaleche Ninataka awote wakamwa nipe Nite cannibal jio ile designer wa manga Kani ho sunajua kana Freddy manga Weka kinanda niruke kamjaka Juu nimesikia demi ya kwa nanitaka Karada buda bosa usimama Juu kutoka leo we ni mpenzi mtazama Acha mambo mingi wezi punguza umama Itikia matokeo demi yako ashahama Tunapenda demi yelo kwanza design ya wakamba Kadem kana haga kama tatiku ya jaba Kadem kana umama kana penda ikitamba Kadem duka safi kana penda kue gamba
Dema na tingisha kizungu shamarinda rinda Lafu anadondo sakirombo sana ringa ringa Nebucheza weringa Nebucheza weringa Alafu anadondo sakirombo sana ringa Ebucheza weringa Ebucheza weringa Alafu anadondo sakirombo sana ringa
Nikona mkobarieng na kapeleka na rieng Juleo niko maweng pia luzungu ni tatueng Na kwanza we msu beng kwenyu unarudi weng Junilisha kubeng kachesi ya mchulu beng
Niko mashada mavela jo nimeiva Na ukikatika majoto na nipandisha Kabombo rasta mabompa kameivisha Ukilekeza na pima kadimesha Kama fundi mgongo na pimanisha Zangu kwa doma juki unyesha nyesha Shika magoti mchuma godesha desha Ukianika mahako kitekemesha
Basi cheza kama we Cheza kama wewe Tingisha kama we Rotate kama wewe Bumba Kuna vile uko juu kama ni Una fly kama mwewe Ukisheki unanipa mikiwewe Come closer minataka tuku bang bang
Niko figi manjugu aluta Kuna mtoto minataka kuteka Kumtoto ameiva kuiva Na venye ninaona nitagonga kugonga Toboda na kukoroga Akenani minataka tukusongasha Chuma tu inatembea
Manzele we.
Holy Star Music.
diba 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 dam. Ariba diba, adiba diba dam. Ariba diba, adiba diba dam. Ariba diba, adiba diba dam. Diba 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 dam.
Leo ni kupati no tire, ni kupunguza uze no retire, ni kuji nice tu kama kawa, tunaban kama tire. Leo ni kuji nice na my eggs, stream ziki rice na my dream, kitisha upewewe, ni kuji nice tu na manzalewe. Yeah, dunda, your body find out dunda, na mzinga zimerunda, 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 zimerunda. Finya play,
dunda.
Mr. DJ, finya replay,
dunda.
Usi finya post, finya play,
dunda.
Yeah, yeah, way. Ooh. Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Diba 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 dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Diba 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 diba. Hey. Stop it, let the champagne tuna pop it, pop it. Umedunga ndoti ya makoti, koti. Hapa leo ni kupati, party, yeah. Hizo ma stress ebu weka kando we. Hapa ni party ebu washa candle we. Kulala kejani ya tuwezi handle ya eh. Ya eh. Na yule madam nitampata ta. Vile ya na move ana nipo hata ta. Niko shua nitampata ta, nitampata ta, nitampata ta. So eh. Ariba diba, adiba diba dam. Adiba diba dam, adiba diba, adiba diba dam, diba 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 dam, adiba diba, adiba diba dam, adiba diba, adiba diba dam, adiba diba, adiba diba dam, adiba diba 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 dam.
Bunduki the champion.
Magic's anger on the beat.
Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuva juka sita na ma Makada shanka tisa koja Mugori na wenu za jishada Kidole mukuri na wenu za bishada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daro kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka nto yu akambu Yeni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu Hapa kuna tunahaga ni kulie kinugu Mapunyeto nefodhalu sijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tup tup na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uo Dizen mokori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuva juka sita na ma Makada shanka tisa koja Mokori na wenu za kishada Kidole mokori na wenu za kishada Niko hae na sizime yongwae Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Ikuseke neza washa tiringaye Nichafi ni mtaro ya ni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420
shuka washe shada kaka leta nare nilipue jaba nazikishika sana natema kawada kitinge kike kitinge titikeka kitinge titike kitinge kike kitinge titikeka Itinge titike
Jet dizen mukori na kiwa jaba
Idale
Kukumanga weni kukutaga
Idale
Amba lulu mina penda paka
Idale
Uku area lolo tailamba
Idale Nine kuskama saba mura
Idale
Natuba joka sita na ma
Idale
Makada shanka tiswa koja
Idale
Mukori na weno za tushada
Tamba miti wamepigwa saba Haga imepitwa na mkamba Ata mimi kwanza sija anza Leta cake moradish ni kuchimbe Tende che na sebe na kichile Peke jeng mazende sindio zile Piga gombi spa mina kichoki Kani kuchimba hapa misi toki Adi salo nilimwa ganjoti Wacha valo mahaga uzi sosi Nina kano msupa uende osi Siza jamdo zimeja kwa moti Nione kano msupa unapongi Adi bake miwa kulia kwa koti Kakimbuzi ni mpandile mashoti Kani nyama kuja kuzisosi
Dizen mokori na kiwa jaba
Idale
Kukumanga weni kukutaga
Idale
Amba lulu mina penda paka
Idale
Uku area lolo tailamba
Idale Nine kuskama saba mora
Idale
Natuba joka sita na ma
Idale
Makada shanka tiswa koja
Idale
Mokori na wenu za tushada Idale Mokori na wenu za tushada